mina miaganɔ titre nu ko ne mielɔ le esime miede miaƒe tawo to na gbedodoɖa nyati ɖeka. Fofo dziƒoʋĩtɔ lɔlɔ̃a, míeda akpe na wò fiafia ɖe gomekpɔkpɔ bubu sia ta be míegava tsɔ Yesu Kristo ƒe nyanyuidzeanyi glo sia ɖo amewo ŋkume. Míeda akpe na wò elabena eganye eyama ke etɔ egbe yi ɖe mavɔmavɔ me. Míeda akpe na wò ɖe ame siawo siwo ƒoƒu ɖe afi sia le vuvɔŋɔli ɣeyiɣi sia me la ta, eye woƒe mɔkpɔkpɔ la gakɔkɔ kokoko le mɔ kpɔm le exɔm le sesem bena wole nu tɔxɛ aɖe wɔ ge na mí tso Mawu gbɔ. Míevana takpekpe ɖe sia ɖe Aƒetɔ kple mɔkpɔkpɔ ma. Míeda akpe na wò ɖe egbetɔagbe ƒe zãme subɔsubɔ le agbadɔa me la ta. Akpe na wò ɖe fiafia si va yi la ƒe takpekpe ta, eye ɖe egbe ƒe takpekpe le agbadɔa me la hã ta. Míe le mɔ kpɔm azɔ na nu si nedzra ɖo ɖi na mí na fiafia. Fofo, míenya bena ame sia ame si ate ŋu aʋa eƒe asiwo la ate ŋu ake Biblia sia ƒe axawo, gake ame ɖeka koe li si ate ŋu awɔe wòanye agbe kple nu vavã, eye eyae nye wò. Ke fofo, míe le mɔ kpɔm na wò be nàwɔ nenema fiafia. Yra mí le go sia gome, míaƒe dziwo yɔ fũu kple dzidzɔ le esime míekpɔ be gamea koko si me míava kpe kple eyama ŋkume kple ŋkume ame si míenɔ henɔ agbe na le ƒe siawo katã me. Dzimetrɔla yeye geɖewo Aƒetɔ wokpɔ. Mese be wonye ameha gã aɖe, ame blane alo blatɔ̃ le nyɔnyrɔxɔ ge le wo ŋkɔme etɔ̃ ŋdi siwo do tso zãsi va yi ƒe takpekpe la me. O Mawu, míeɖe kuku be nàyi dzitsro míedo gbe ɖa va se ɖe esie Mawu ƒe nuku ɖe sia ɖe si wo ɖo ɖi la nakpɔ nyanyui ƒe kekeli la ava aleha la me. Míebia tso gbɔwɔ be nàɣla mí fiafia ɖe nya la me, gba míaƒe ŋkuwo ɖe sesemenuwo ŋu, eye nàna be míakpɔ Yesu na wòava me tsro be ŋutitɔtrɔ to dzi ƒe numetoto la nagadzɔ le mía dome fiafia bena míagakpɔ ame aɖeke o negbe Yesu ko. Míebia esia le eƒe ŋkɔ me hena eƒe ŋutikɔkɔe kple eƒe nyanyuie ƒe kpeɖodzi. Amen. Míate ŋu anɔ anyi. Deko mele mikrofoni alo nyagblɔti sia trɔ ge ɖe akpa ɖeka vie ko ne esɔgbe, ale be mate ŋu anɔ ameha la kpɔm le akpa eveawo. Mesusue be mate ŋu ada mikrofoni siwo le afi sia ɖe teƒe sia tututu. Esɔgbe, milala vie. Míe le gbe dɔm na mi tso takpexɔ gã la me le afi sia fiafia na mía xɔlɔ̃ siwo le Arizona, California, Texas kple dukɔ fofoawo ƒe akpa si akpa to telefoni ƒe mɔnu dzi. Esia le dukɔa katã me yim fiafia ƒe takpekpe sia to telefoni ƒe mɔnu dzi, eya ta míeka ɖe edzi be Mawu ayra mí. Le míetem le nu sem a le megbe afi ma yi ɖe takpexɔ gã la me ɖo ɖe mia dzia. Esɔgbe, míe le ŋku lege ɖe telefoni la ƒe dɔwɔwɔ ŋu akpɔ gbɔ ne ele dɔ wɔm nyuie. Ɖe dzi le ame sia ame tsɔm fiafia, míagblɔ be enyo ŋutɔ le akpa sia ɖe. Ame, míele dzɔnye ŋutɔ be mekpɔ mi katã ale si mienɔ anyi bɔkɔ. Ke azɔ etsɔ siae la, ne ameha la le agbɔsɔm ɖe edzi la, woanɔ eɖom ɖa to telefoni dzi zi ɖeka. Wole ewɔm fiafia xoxo. Mexɔ se be ame aɖewo le agbadɔ la me le afi ma fifia. Ke etsɔ ŋdi la, takpekpeawo mate ŋu ava me le agbadɔ la me o, elabena seƒoƒodɔwɔla aɖe anɔ atsɔ ɖom na hamea kena alɔlele aɖe si le eme va ge etsɔ le trɔ. Eye wotrɔ ŋutime ƒe takpekpeawo yi nɔvi ŋutsu glo edel ƒe hamea me, míaƒe hadɔwɔlawo dometɔ ɖeka si le mɔ gã dzi le bladevɔ ve afi ɖe woɖe gbeƒã esia. Woɖe gbeƒã xoxo. Ke ne afi ma yɔ gbago la, míakplɔ ame mamlɛawo yi, eye míadɔ osɔfo bubu ɖe nɔvi ŋutsu Junior Johnson gbɔ le Clarkville afi sia. Susu si ta míewɔe le nɔvi ŋutsu Rodel gbɔ la enye be etsɔ ɖe afi sia, eye míesusu be míate ŋu akpɔ afi ma bɔbɔe. Ke ale míekpɔ gbɔ le mɔ aɖe nu, eye míaka ɖe edzi be míawɔ ŋɔŋlɔ mawo katã etsɔ si gbɔna, eye mekpɔ mɔ be ame alafa ɖeka alo alafa ve bubu woagava kpe ame mawo hena etsɔ ƒe ŋɔŋlɔ la. Ke azɔ etsɔ fiẽ la, nemedina be maɖe gbeƒã nu si ŋuti míaƒo nu le do ŋgɔ na eyiɣi la o, gake le zã aɖe me ƒe takpekpe alo nkeke adela matibe ma ponu le tanya siangu be amaka enye Melchizedek sia en la bena enye tanya ade ade ti masitu be nyele akbele eyi si o madede siak sia o ure nuchi nge nyabjase le akbeno yia kata menuti bena amaka enye amasia eye me kwese be donuti la le mausi amasi wonyela amiado gblo be nuno la nyenye amiado gblo be ya ade dewo yake elebe di ale sinya bia se ade likola elebe donutia de anno anyina nya bia sema sile tefe nya bia sema tenwa no nyi ne donuti mali ne gba o Agom ye kade chipana mau annami ya yira tsiya to afanyala me sima mi ele eklege eye dili glona mbe maglona mi bana mi woto atile afima kle amesio le afisia nwe amesio le butoro kwu bopom kle bovito kle nyanu mi jina nama ya nyong to bafa ye le mopom be do him ya po eye le toma kue etime do him ya tengu ato agbado ade fatwa ma afisia atwile gbajafe afisia le bol kupe afisia mi atengu ano eye didie ade de wo him kena kosira eto alo ene fe nyonyo atradi kele afie la kasem ye jitimi ano okola le pe nyaka glona mi ano obe kete nyue eye nyaka cho ake yake majibe mava no anyi didie le mozo so ade me ya de yi afisia mi atengu anno eye mano na mi be mi akpale sareka alo afa magbe o ke bom de ko mi anno anyi afia nu keke kresa keke kresa ayi ji dada do hi ami ade ayi afa me ana nduru ko plowo afia no ti nanyi o eye waka trova le kosira si bona me ayi ta ko pe aji me me lona asia eya ta afotola na no anyi klimi Azo afi majola doma hile kosira gbenzi alo same alo le kademe lesbo sobo sia o domato le kame menya be mi kata mi lala be mi asegbeta fito mi atefe la kude son de de ple son de gbenu nu sinya ku giganto o domato de ka egbe ke me kade ji ale siko me titre de mi anko mala afisia la me kwese pe dongu ti nwe toa le maufa nyame eye me kwese pe amatae me dong bebe magatrovado Eye me susube le nyenu nyanu la nuti finu menyala mejibe maga wata kwekwe bubu le Jefferson Hill afi le ista kosiragbe eye nye le pena aguje takwekwe eye emegbe la ista fe kosiragbe eye ata miya degbe fe dongo eye miya je agbagba do hinbe miya po takwe kogade ne ele bobwe alo tefe ade na kosiragbe do ma hin Mi ava kosira gbe kple memle ragbe. Ele na mbe mato ya mafu ayi agagbo. Ela bena eyi la koko. Ele be malen kude enu gba. Ple dodo si ole atinye. Eye kwa kle nye mozozo ayi de California. Eye emegbe le esi ayoma enu makela. Ele na mbe ma yi de Africa. Eye ta mi nokade de metplim. Eye mi dugbe da de tanye.
Now, tonight, I want to... Azo
kiensi ala metibe mahem ya fesu suofa maufen ya fe akpade bo siwa akpole luka kokweta eneme ta enelia eye kufiwia delia ele egome jem yesu ele nufo ekbe siya wawu nyatia nu le mia feto ome azo miyetibe mia deto esiame akpo tafonya ade so alesi maupe nyakpo ngusa ale bebe azon mi kata miya tengu ase bededo wa kome gake ehia zo do ngusa be wananwa na wodo miya tengu ase alesi molafe bededo wa le la kome vulato gake ehia zo do ngusa be wana afotia wo na de asi do wo ple zo some
Now, Jesus had returned to...
Azo Yesu troyi dede Nazareth afiti wonye yamale. Lengonglo ufo afi adedale afiti ala. Nye kwabe na woglobe. Nye sebe ewo alekle alele kafe na wim. Azo, na miyakpo wo na wele wongto wo dejume. Yesu blobe, wo magbe abubu dede nyagwadi lagu wo nebe le eyangto dejume ko. Ke... Godore, afima enye tefesi etile, kule afisi ama wonya wole, eye le afima la nko kwekule ade, tade engu, to je ekome, be, woji, anyigba antipo fome le esiu. wo yo eya ma beji te romaji bena le anukore mala maria fo fo afi ba de yosef le se anu ya ke mele ne ne mau nya be mele ne ne mau.
And on this scripture, what caused me to fall my
eye kude ngonglo siangu nuti nabe nyenkuoje esia chila eye na ne ti jole phoenix arizona ni sola enye nkeke mleto si wolebe mafonu le asitala nya nyibli bocho ofe duko ofe takpepe game.
And in this convention there was a visitor with us which was
eye le takpepe gasi amala ami ade fasra mi po sinye katolike fe bishop esinye nge apostoliko katoliko hame afe kalde akonini ofe ame
the most reverend John S.
We talk again, John S. Stanley, OSD. Hey, I need to go for a walk. To a Archbishop, the Catholic Rameyame. As we are going to have a ballet, address. Hey, I'm a pepper. I don't want no Christo to a salao dome. Hey, Makwele Afiman Kekede Kadongo, Eye Esie Mononu Fom Memle Dagbe Zame, Bekotebe Eye Aye Wonye, Alo Memle Dagbe Ngutie, Le Ngutie Ngutufea, Keme, Esie Mononu Fom La, Eye Ama Lim Kude Jine, Mesusube, Kutumaka Kadeji Tuela, Metasire Nu De Sia De Sime Gola Di O, Ke Ninya. Nyatengu, nyatengu akwe kobe, wakota ji eye, wakapobwede anyi, seke nye menyanu sikututwe no to womde eji o. Alele kwa sirakbe etro, esi me mechitrebe mafonu la, me yina nyenu mekele la soge kude, fudwa mefebebe se se wongu, hafisi yesu blolebena, apengonu, ne fule etumun la, ele vijiji fe fudwa meme. Ke ale mele nupoketo afima, so tanya bena fudu amepe bebe se sewo keno goblom bekikia mele fudu amepe bebe se sewo tefikia elebe wade nuko kwada alebe wate ngu achi yeye tututu abe alesi nuku nyinyona afi nana akbe yeye ene le alesi bebe se sewo fudu amepe bebe se sewo fode kikia mechie le kikia mefakba tome la egede bebe se se jingo wome la bena adikia me gaz ple bubuawo na wosi musiawo atengu atiro kekia mekru eye le kekia mevave yamela bevesese bubuga pode ejiake eti nugasewu yame aprimtuo ple tuowo na wosi magatengu atochi atok kulele bubuo ple jikipotu siawo ple musiawo ken li ekbe afabubu de kala akakede yame elabena achi gila azon eye anyibabubu abano anyi Biblak blobe ele anyi noge. Le nyakwadi la de tiare fekwe da site la Israel to fudu amepepepe se se wo men. Ela bena le esi nyakwadi la tia wo siatre. Ne ma wungunu son la wo kle, nuno la wo klo. Hame la kata yi dodo o khao fe nono me ade me mekbe tae. Eye ne nyakwadi la tia wo chitre kwa kle ale afoto blo esi la. Wo fufuwa hame ya wo. Eye ale wo genade fudu amepepepe se se wo men. Mle bala eto fudu amepepepe se se wo men. Fu kekeva sede esi wo jinyanyue la fe vi ade. Esi nge nyalanto si khonguti la. Nene make hamela ha le fudu amepepepe se se wo te vafa le zasya me. Ake kena vi ade jiki. Ma wupwe vi si agaba ake. Nyafe ma wunu srola wakata, nyafe rudwa nye wakata, nyafe komanga tonko wakata, wovovo ken de miate. Eya ta nye le fudwa me fefefe se sewa me, ke gbeda siya de to ma wubo la, kula rame ya tena fefe se se sewa wu me. Yake le, eya de megbe la, ele ngbeto ade chike, eme la ke Yesu Kristo ve na efe ngbeto. Ke ale me no bubu mbe ngutu siya no nyake mda wunye bebe ngto. Esi me titre be ma glo bita fitia ma kenye bibla la be ma di akala ke so nye nam bibla ye ya de te be ma di dio na christmas ye bibla ko ko la ko abe be bi ato ene e ye no akata so vie wa de de ka de ka e be akawola e ti ayi si o ke la ya fona e jona le eme e ye ga ke la me nya afisi ma kpo ngonglo de sia de le ale me tro anu mie le bibla ma me e ye me do asira to bibla ye ye la e la bena ekeme ya do ko ko nto me nya kpo be ma tre ayi solume o ye estime to e vuvu de Johannes kokwe me afiti wa kwa ngongolo kuku la le la me te afiti tali ateli ya kekle me e ye kuku isiti manola mele afima o ale me susu be e wa ya lo me gatwi ake ke kuku kula mano afima o e ye no bin tu Jack Moore so shipport Louisiana e ti ya kwa nyebe kiela e no anyi de afima e ye me to be no bin tu Jack e ye Johannes kokwe tali ate me wa kwa numa le wa e don be eh e ye katoliko fada tia so le fezipime le nuno la tio ade ame ala fada kakule ibobono anyide nyaglope ya chila tome e zote de mounye kle fe awu vlaya kle awu togloto kle atiko gao kle atuya o ke e zote de mounye e ye woblobe yinye je eme mawu le klalu na zodede me susume katoliko bishop ye le nyama glom nama e glabe ni le nye akbale la me mekle ngonglola le epe akbale la me eye metsonye tanya le emme heyiji degbefanye mawunya le iye de mebe esime wunula etitrele esime majofo teglobe nde kali eti wolebe wa fame le esime gbela elebe ramala nato le nunyom sime wole lamme alo wawe wolebe wa dole nunyom sime ramala le lamme ekema deka alo evelia keme no nyemoji inare afe gbogbo ina tikson keema ebia no abi famde sandwich ta keme toke be ma fo sandwich le mikira fo suade eye sonye gbonbe bil le nya gbe akata mela nyeme bijini na makpo o be makpo una no tikre de afima ano bibla makem na na ma ebe e ema mena be ekima fo wa magblobe ode Meglobe, menya be elem afia de le eme de ko akhara me le eme o de o meta gbali anwe o eye o globe be ma sisi be ngenge a meti fle bibla afia na wola e wa be de kure tia de sile afia ma tro de chinye ene meglobe enyo ma cho gbo o de o meta anwe le bibla la ma o meglobe de ko o meta akhama de eme o enyo ma gato ya ke ke no kulem de mu ye kata de bubo ke ngale ti wa temi ya ke ta bi atelia wunu ape akpade ape akpade si ano abe asibi de eton ene ko do ape komen eye odo ta wi adrelia chi le akpake me la ega wona nama ke tututu ye esi wo nya bibla ye yetala aha evesia otre de ono ngu eye ma no eklem le ta bi adrelia me le esi ma fe le ta bi adrelia tefe engo me globe ma kata ngu ta do jinu ade tai
and just as plain as you could hear any voice a voice come to me and said he in
eye ema ko abe ales mi etele nge gbesemla bi adebana he globe Eyi de Nazareth yi afisi onyi eyamale eye le efe kwanula eyi de popela eye nunola to ngongla one be wakle eye wokle Isaiah tabla de bodi kelia eye esi wokle ngongla ol bola e bobono anyi tetro bibla la de afina nunola balela eye wo bobono anyi eye popela kata fo nkuda echi eye nya si wo de asidodo mele efe numa eye wo globe egbesia wo wu ngongro sianu egbesia wo wu ngongro sianu ale gbegbe ngongro la so tututu nemi ede gesi la Isaiah la de vore ke ba ye efe mela afima ye afetola nonu klemle Isaiah ta Blood devil the care who could buy you a bed. The Kelly Isaiah, the blood devil the care who could be a bed. Yeah, bed, the la, a tote. After she walked on a bed, I put all of the bobolette. Eh, madam, the far, I'm a new buffet, I'm a bella, a tote. Who can't say? I pack a mebe, was the one daughter of Bella, Melly Be, was then a fever, but oh, okay, whom ever about a bed, yeah, the queer. Woman say, let a fima oh, I like a good woman low. La ma wa buta da wa wo diable bo si ai yesu totela afisi tututu ngongo la totedo ela bena ema inge esi tututu welebe wa dokpe echi le efen kekeme azo le baba gbato mame le baba velia mala e yama azo bondo droba anyi baji la kemme ngele yi mame o je wo babe ya degbe fa amanu babe fe
notice the messiah standing in the platform to
a dinner. Be mesiala le titre de kiaji be ya degesi ye do kwi ple ngbedodonya na agbeno yima alegbe wo wo yisku be mesia titre de gamelan kume sekpɔ nya xɔsi siawo esime wògblɔ le afi sia be yeadegbeƒã amenuveveƒe. Amenuveve ƒe abe ale si mi katã mienya abe bibla xlẽlawo ene la, enye yubili ƒe ƒe. Ema la, ne kluviwo kple gatɔwo katã siwo nye la, wolé wo de ga eye wòle be woatsɔ wo vi ŋutsu ana be woaxe ƒe la alo wo vi nyɔnu be woaxe ƒe la. Eye wonɔna kluvinyenye me, meka eyi neni si wòle be woanɔ kluvinyenye me o, alo eyi neni wòle be woanɔ afi ma o. Ne ƒe la de esi enye yubili ƒe ƒe, ne kpe di la, ame sia ame ate ŋu avo adzo ne elɔ be yeadzo, anye ame si vo ezu ablɔɖevi, meganye kluvi o. Gake ne edi be yeakpɔtɔ anye kluvi la, ekema woakplɔ wo ayi gbedoxɔ me, na tsitre ɖe gbedoxɔ la ƒe sɔti gbɔ, eye woatsɔ nuŋɔnu aŋɔ do ɖe wo tome, eye ekema ele be nasubɔ kluvi ƒe tɔma wo agbe ŋkeke mamlɛawo katã. Kpɔɖeŋu nyui ka gbegbe wònye na Yesu Kristo ƒe nyanyui la, ne woɖe eƒe gbeƒã le amenuve yi eye le yubili yi la, ame sia ame mega ame si nenye o, ŋutigbalẽ si le ŋuwò o, kɔmahatsɔ ŋkɔ kame tɔ nenye o, ale si gbegbe enyrɔ ɖe nuvɔ me alo nukake gblẽ le ŋuwò o la, nate ŋu atso le ablɔɖe me ne ese nyanyui ƒe kpẽ la di sesie evo.
If you turn your back upon the message,
gake ne etrɔ megbe de gbedeasi la, hegbe esese la, de dzesi be woŋɔ wo to kple nuŋɔnu, emae nye woagblɔ be ede ata amenuveve kple ʋɔnudɔdrɔ ƒe fli la, eye magate ŋu ase nyanyui la ake akpɔ gbeɖe o. Magate ŋu azɔ yi ŋgɔ o, nazu kluvi na nuɖoanyi si me nele wo agbe ŋkeke mamlɛawo katã ne egbe amenuveve ƒe la sese. Azɔ nua ƒe akpa kemɛ, abe ale si megblɔ la, menya be woaɖo eŋu o, elabena ame sia ƒe vava akɔ sia la, enye eyiyi si me wòle ʋɔnudɔdrɔ gege ve. Azɔ aleke nenemewo te ŋu da ƒu be woakpɔ ame si wònye, aleke wote ŋu de ƒu ɖo, aleke wote ŋu va me esime wowɔe eme kɔ ƒãa heɖi fia, aleke womete ŋu kpɔe o mahã. Esime wo nyakae nye si mibu eŋu kpɔ, egbe sia wowu ŋɔŋlɔ sia nu le miaƒe towo me, ame ke gblɔe mawu ŋutɔ ye, ame si nye eya ŋutɔ ƒe nya ƒe gɔmeɖela, egbe sia wowu ŋɔŋlɔ sia nu. Ame sia la ŋutɔ tsitre le ƒuƒoƒe la ŋkume hele nya xlẽm le bibla me ku ɖe eɖokui ŋu, eye wòle gbɔgblɔm be egbe sia wowu ŋɔŋlɔ sia nu, ke hã womete ŋu kpɔ eya mawu kokoko. Dzɔgbevɔ nya kae nye ma, gake edzɔ si geɖe aleke wòte ŋdzɔ ɖo godo ɖe sigbe ale si wòdzɔ si mamlɛ siwo va yi to ame ƒe gɔmeɖeɖe na nya la dzi xɔse me numagbɔ wòtso. Nenem xɔsetɔ mawo le ŋkeke mawo me siwo yɔ wo ɖokuiwo be xɔsetɔwo la xɔna gɔmeɖeɖe si nunɔla gblɔ ku ɖe ŋɔŋlɔawo ŋu, eya ŋuti esi Yesu ya menɔ woƒe hatsotsowo ƒe ɖeke alo woƒe habɔbɔwo me o la, woɖi dogoe le woƒe hame, eye eya ŋuti womete ŋu tɔ wo ɖokuiwo sɔ kple eyama o, elabena eto vovo le wo ŋu. Ame si Yesu Kristo nye la nɔ tɔxɛ ale gbegbe bena mele be ame aɖeke nada ekɔkɔ ƒu be enye mawu ƒe vi o, elabena enye ŋɔŋlɔ si woŋlɔ ku ɖe eŋu ƒe dzesidzedze blibo. Nenemawo dze asi kristotɔ ɖe sia ɖe, ne eƒe agbe sɔ kple nu tututu dze be kristotɔ na wɔ la, ale si wòte ŋu tsitre ɖe afi ma hegblɔ be egbe sia wowu ŋɔŋlɔ sia nu le miaƒe ŋkuwo me, ale si wòdze fãa, ale si gbegbe eme kɔ, gake hã nenemewo se egɔme baɖa, nu ka ŋutie? Esi wotsɔ nunɔla bubu si wotua to la ƒe gɔmeɖeɖe ta ye, ke ŋutinya gbugbɔ gatsɔna kokoko, eye ŋɔŋlɔ la gɔmeɖeɖe ƒoƒu nɔna esi kple ɖeɖe sia ƒoƒu. le kpɔɖe me abe ale si wogblɔ le biblia me ene bena so le egypte me yɔ vinye nu si le asi tiam yesu ne eto axadzi nuŋɔŋlɔwo me la ke nakpɔe bena efia asi yakob hã ŋɔŋlɔ ɖeka make yesu nye eƒe megbevi yakob nye via si woyɔ tso egypte nu si scotis ƒe dzesidede kple dzesidede mamlɛawo katã sɔ nɛ elabena ŋɔŋlɔ ma ŋue wòle nu ƒom le ekema ŋuɖoɖo eve le esi ŋuɖoɖo ɖeka li ku ɖe yakob si woyɔ dogoe ŋu eye evelia ku ɖe yesu si woyɔ dogoe ŋu ke nenema ke wogale egbe esi míele tsakatsaka me ale gbegbe la ta eye amewo mete ŋu le mawu ƒe nyateƒe la kpɔm o le esi gɔmeɖeɖe ametɔwɔwɔawo li fũu akpa na mawu ƒe nya la ta ye mawu mehiã ame aɖeke be woaɖe yeƒe nyagɔme o eya ŋutɔ enye eƒe gɔmeɖela mawu gblɔ le gɔmedzedzea me be kekeli na do eye kekeli do ema mehiã gɔmeɖeɖe aɖeke o egblɔ be ɖetugbi le aƒe la fɔ fu eye wòfɔe ema mehiã gɔmeɖeɖe aɖeke o ne mawu ƒe gɔmeɖeɖe na eƒe nya enye esi me wòɖo kpe edzi heɖi fia be ele nenema ema enye eƒe gɔmeɖeɖe be wòana esia nava me afi mae mawu ƒe gɔmeɖeɖe la le eya nye ne ewɔ eƒe nya la va me ɖe wòle egɔme ɖem na wo si be ne kekeli menɔ anyi kpɔtɔ o eye wògblɔ be kekeli nedo eye wòdo ema mehiã be ame aɖeke naɖe egɔme o gake míetsɔ nuɖo anyi ametɔwɔwɔewo tsaka kpakpli eye ne miewɔ nenema la mieɖe esia ɖa le flia me nenema ko wònɔna ɖa gake megale ta me bum kokoko le ale si wòanya wɔ dɔ ɖe ame dzi la ŋu miboe ŋu kpɔ mesia la nu ka ŋuti wo mete ŋu kpɔ eyama o elabena woƒe kplɔla siwo wòle be woadze sii la siwo wòle be woanya ŋɔŋlɔ nyuie la siwo wòle be ŋɔŋlɔwo ƒe gɔmesese nasu wo si la woɖiɖi ame sia kpɔtɔ hegblɔ be enye vidzi de hlɔ me ke be woatsɔ dze gɔme míele numadzi xɔse ge o ƒe aɖewo megbe la mímaxɔ edzi se o míalɔ aku ɖe esia ta be woagblɔ be enye ɖetugbi la ƒe dzidzidzia eye egale eme va ke gbe ɖeka bena nu siwo tututu miekpɔ yehowa le wɔwɔm egbe la amewo le agbenɔyi siwo gbɔna me ne eɖeli la wole kuku ke le nu siwo ŋutie míele nu ƒom le egbe la ta ava nye dzidzi na mi be miawɔe ne la ƒe dzesi ɖo dzi eye womaɖe mɔ na mi be miagblɔ nyanyui la le nɔnɔme sia me o ne hamewo ƒe ɖeka wɔwɔ gã ma va ƒoƒu nu si le ɖoɖome fifi la kena kekamegame la wɔwɔ enye dzidzidzi na mi be miatre miaƒe ɖaseɖiɖi nu kple miaƒe agbe na esia ele be miaxɔ edzi se fifia ne nunɔla mawo siwo bu foe la woate ŋu atsitre la womabu foe o gake miegblɔna be ne ɖe mele afi ma la anye ne mawɔ ale kple ale enyo ema menye wo agbenɔyi o gake esia enye wo agbenɔyi eyiyi sia mee miegblɔna be enyo ne ɖe eyama le afi sia la biblia gblɔ be enye eyama ke etsɔ egbe yi ɖe mavɔmavɔ me ɖeka make ekema ele afii ke ele afi esi keme kɔ ŋkume hezu ga ɖe dzi hesrɔ nu ɖe dzi la ele afi le gbɔgbɔ ƒe nɔnɔme me wònye womagate ŋu awu wo alo woakpɔ ku o eku zi ɖeka ho magate ŋu akua ke o ele be woazu ŋutilã ale be mawu nate ŋu akpɔ kuo le ŋutilã me ɖe nuɔta gake le ɣeyiɣi sia me la megale kuku ge akpɔ o enye gbɔgbɔ kɔkɔe azɔ aleke woate ŋu abu eŋu kpɔ be wotsɔ nya mawo ɖe eŋume hã nu bubu enye be egbe be yemaɖo woƒe hatsotsowo me o ekema mikpuia emagawɔe be enye ame vɔɖi kokoko egbe be yemaɖo woƒe woƒe ɖoɖowɔhawo me o egbe be yemaƒoƒu kple woƒe nunɔlaha la o eye yemaɖo naneke awɔ kpli o ke gawu la le emawo katã godo la enɔ agba dzem be yagba nu si woawo wotu da ɖi eyi ɖe gbedoxɔme míegblɔna le eŋu be enye ame fatu enyi gake zi geɖe la nye sia nu si nye tufafa la gɔme nyuie o enye ame sisi dɔmetɔtrɔ le gake hã ɣe aɖewo yi míete ŋu sena nu si nye dɔmetɔtrɔ la gɔme o menye ame ƒe nublanukpɔkpɔ o menye eya enye dɔmetɔtrɔ o ke boŋ dɔmetɔtrɔ enye mawu ƒe lɔlɔnuwɔwɔ eva to betesda ƒe ta la to le agboa nu amewo le afi ma ameha geɖewo ameha geɖewo menye xexlẽme aɖe tɔxe o gake ameha geɖewo mlɔ afi ma bafawo ŋkuagbatɔwo tekunɔwo lametututɔwo ke eyama ƒe dɔmetrɔna de amewo ŋu esiai ke ayire amereka gbo si menye papa so agbato tekuno alo la matututo o dawogi adodo kaka dole enu dawogi dole le suade le emu si meno bobom o eno enu pe plan tonfo enyiso e mamale fudegene o mala awuga o wotemlo dono bachi eye ugblobe de etibe ye pe lamena sia Eye ngutu la globe, amereke mele asinye siya kom de tila me o. Dake ne me bonna la, enyo, ame bubu gena de eme dongo na. Nikuya, atengu azon, atengu akponu, atengu azon fukla, dake deko ugbojo. Eye yesu blonne bena, titre! Towo aba eye, nanjo ya beme, ke, wobyenye yesu kure numa ngusi, elabena. Ne mi edo nkuji la ngongwa la kbulo nene me waya o ne aba jemeson vil sasyame eye wawona nene mala amewo aga ponu le enkokoko gake mi edo nkuji efabe ya wawonu le kastinye mawbalolonu aso emala wakwele Johannes kokweta aton tukiwi a shekeme mi akpo ngdodo la eglobe na vava vava mele eglobe na mibena jila matengwa wana nekele edo kisi o ke bongunu si wakpapufola wola Eya e bila ha wona azon de wala bo wanya be ema enye mo sepe nya kwaji la pe kwado ji la tutu afi la bena foto nya mawula afo nya kwaji la de de tre abenye ene de mi ejeje sia esu okwa mi ala e kwlo be yesu nya bena ele no no mama me fegede wo mikua esi nya nya kwaji la ta e po amama le no no mama me eye wo yide afi ma keta ta e po mo ku klato amama wo no te te klik 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 to amakala me va se re esi wo po na na mama e to gba fa o te ku no wo nku agba to la mo tutu to wo mu ga ke ha ga nya amesi yo ku pre domototro ke domototro enye mawu fe lolo nu wo azo mi ko e ya mabe Medibe ya fufu priwo o, medibe ya wo naneke kle wopwe hatutu o, eyata odide aga. Medibe ya du naneke, le efi amegwela eyide gbedoko amegbedeka, ya mela yide afima eye wopwa maupwe afwela fujiko abe alesi wole edbe ene. Wona nuflam nanu chiram no gadolim ke eyama mu plasi oji woda gadola fu anyi choka o gelo eye wo po gadola wo do pui le gbedo kwa mai se kwa wo klajiku eye wo kwa bana wo ngro di bana haleluya poponye po afenye gbedo dora po afe ke miawo mi twa wo ke fito wo pedo ke miawo sa ke mi apeto ni niola mi wo ma wo pese de de wo lu chochroi Oh, de ama hatu to ada ba emane ate wa kho ajise gbedia gbedia maga wo bli ba odo ki ode ga popo ple egbe fo nyo pe ba me ale gbegbe ba tere eski no la nyenye pe fa fa le wo fu o ma ga tenu ase mawu se kata to pe musa pe nu vuvu o ba wa ya be nyonu sue la tenu ka ti pe a wuto ga se kodo yo to se jama o e bo gbe dakta si mu akal la tenu de tare mone ke me sengu sia de kan ko o eto ale sia tere ngu la bo eto lu si dim le la bo ne e yi solime la e ku re nu si dim ne le la ngu aso mi po e ya ma no ti tere asima ki ke tare ke me le ema o be ama o na tokla mu ko o na tokla nu no la na tokla ama o be aso e gbona re afisial le sabat ti gbona chi e ye ne e bala mi ga do tu o Azo mi ate wa yida no afisia ya ke mi gato de kele mena no ti glom wole o ela bena amele mi afoka toto ma o enye amesi o dede aga na me ti gbalemele SEO eye uto go ha do wo hafe agbalemele SEO na de kemele SE ne na matogi o nuka eya manye utu ni chego ade ti o chila afisia jide no me didije le atikala pe ku mama amesi da da fo fo ku afi wo ba de wo no wo eye wo na papa jambe ye wa glata ne be enye nukunu Nyenye bena na mesia bala eya ma adi toti kofa atrakio ti afa eye wagire mi afa nola gran ko akope nyenye sika yafa ya kenye kwa bena eya ma ma wene na ma o ela bena o ma ngule de ngala ma na ma o amma pe ko nyinyi pa pa e na be o bo e jitena na ma Nyala klabena ela ba ba gele na na ma sima wo pale la tututu ke eya ma tikere afima Lenyala klem, kele kwa klem na wope, ekpesi awo wungwa kwa si anu lemya pen kume, keko kukula, omete mwe, alo jesi o, abe ale si wole akbeno yibubwa wakata me ene. Noa ate wakla nene make, kwesi be wakeda adakafula me, eye watofwa. Mose, ate wakofre si maski, lera adakafula sa me yichi, akwa pupo pia doda, Nidokuti, Mawia Dovola, Eye, Watemu Akrobe, Especia Wu Mamasia Nulemia Pankume, Gaket Badagi, the Wolimai, Eplamonia Fala for the Kakla Blafe, Taja Kabe, a clover, a dead dodgy woods, your palame, Teno Kromana Wabe, Mamura Klobe, Ale, Apatokla FC, Tilaja Jake, Kakawa La Fuasa, Kenoa, Akemua, Globo Buebana, Especia, Wu Mamas Lan.
Moses, the same day that the pillar of
God came down from the sun and took witness to the people of Israel. Moses, the same day that the pillar of God came down from the sun and took witness to the people of Israel. Moses, the same day that the pillar of God came down Eye esima wo yue nene ma wo nye, enye nyakwadi lala, ele be nukunu fwe nume toto na no esi. Ele, wate wanye nyakwadi lala, ele be, wato kukle ma wo mkume kle mkume, eye, wafo nukakli, eye, nububu enye be, nusi wakulo la, ele be wafame, ne menye nene ma wo la, amyareke ma khoe jiseo. Eya ta mi adeke me do chena be wa jo ro kine na mawo masere esi wo ponu nkuma kla nkuma sakle mawule bi aji fe me be afiade afiti eya gu to togo mawule eye mawu gbala si o katale ki kema matemu ade e goma adi dale ema o enno afima enya nu si jola ele be kristo to de chede na wa nu metoto ma afi wa gbolo nyade jade be ye wo nye kristo to wo muto wo nu metoto Ma fo nu kle toga yo vinye seba yi katoliko rusu bi suade siklobe toga bi me si chato afi ye afi me le afi si afi eno agbepa jembe makpona ne kade zal magbe eno afi fam don gona tekote si afi kome cheche eye le zaman mela eno trof kumbe ye kede eme sa fudwe ye basamle tukbo afi si wole ma unyak blom le eye ye wo ama bufu bena ye tome jo u Maglobe Messi, Maga Fikake, Echapa Yola, Hamanini, Adola, Mikogana, Maria, Nenia Clola, Naglobe, Alo, Yanani, Porto, Amebola, and let me know of our Kupo, Gachi, Plamo, Papa, a Yadakaque, Najima, Amebeto, Hochi, Emala, Mayabawa, the Ponanune, Epe, Bogajimushi, Azukoba, Nana, Asima Yakola, Nana, Wonko, De Akalame, Yake, Ponyo. Amanya nuko anyi ade manya nyatefa to bibla ma o ne anyi la apostola opodo wo ta afelia mela wakli ale estiman petekosen kakela dola lo lafa kena asia ma o ke bom eklobe estima petekosen kakela dola le samia muti kok bella bedidi ade to fo fa ba ya butu butu ene eye wo yo afasima wo lala nanama e bokbo kokwe bas bento nanama e wo ba eyi de Yada so my chi and your mau a yematronao. As on a ya mo clina, ugana be a mine and kabuto. Enyo, enye ya make a soy by yamaba me. Eyi the siada sikamalanya hobokokuikola eva yayi aba alasi wova zibato ene le atike gonglo de kama kete no wata fekiku blatovo enyi metropo gbede o. Meleto troge o. Ibe doctor pa atike ngomlo na tolele ade ene enwa na atike ngomlo na tolele la eya doctor wona. Ene etue yi na atike wola afakala ade la ke ade adinotike sogbo ema akpa mse afole emu maga wongi aleke na wo o. Ne ade adi ema fun akpala esia awu wo. Elebe wangule de doctor tonu. Eye doctor fe atike ngomlo kude alesi wako kokokokwe mula. Eye doctor Simon Petro nami. Le Pentecoste nke kiaji, ma nami atike ngonglola. Mi trole miyapen chioma, miyadoma ame jeme. Eye wanyuro mi le Yesu Christo pen koji, kena miyapen ubo ufe keke. Eye miyakok bok 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 koe vannana. El labena atike ngonglola nge, ame siole adogevi. Eye goha, ame alestinu apota miyama ula ayove lato. Atike ngongloma volai. Mose wanuma totosia. Eyi de gba me e da ati gbogbo me na ama wo be me dogo zo lili kola enna wo be bi me eye wo gbo na mbe ma gbo na mi bena me nya ama ti me nya eye afima ma no anyi kli wo so ati klosia de wo ati me eye na ti ro na egipte tu si anu ti na biala ava me enyo do ma hin no la de aglo be abunenya ke ati wo po ati afa anu ko de nya ba bala de so ba mala o ma ka de to te te pa ti o wo nya bana ma wo ye dui e kama ati mo se glo bana ye po nu ma ke di la sele en be enye nya te pala e kama asu ti ti na ma wo nya ba nu ma nya te pala be wa te je si aye wa do pe amma fa nyachibe nyatefe si anya nyatefe ne yesu kristo tikrada afima choma gbeke kanpane egbesi awo wunya si anu le mya fan kumala esutu jijina maube wanabe nyamana bame nyawo mya chitrada afia zasiame tele bombana yesu kristo nya eyamake eto azayira mabama bame enya jijina maube wadrope echipe elenenema elabena afa nyawo nya aso nuka esia wo esia na hoste bo wa fo eji ase ehia hoste ele pe nya ji ko ko chema bena esia nya nya tefe mi de ge tinu ti ba jo si me mo se klo de ji a wo kle amasi wo kata te eyo mo la dogwe amasi wo ma je eyo mo wo la wo ti egypte gaka amasi wo che mo se yo mo la esi me wo ba do ku che lanu de kede gbe ji la ma wo di ba ki na idola ji jolili ko la na be dobli bolan ma bim eye be ada ku nu so afima eye ma wo to se ewa wo na Mose ate mwa soa yi jukola nko afima akulopona ekpe siya ngonglol si meklona mi abe epe nyagwadila ene lava eme ekpe siya meklona mi be mautoko mle mwe bibila me letkama letolili kome eye woklo ale mele esya anye jesi akatro kwa tuko siya ba tuko siya tututu ake ke maula enye ma leto lili koma ke si meklona mi be eno eme la me si ku adode tola teme le afima ekbesia nyagwadi siya wunu eyenye si le afi be ya dope ejibe nu si megblo la nyenye tepe mawuna amegede omi nene matakbi mesi wajia ni kwa de duwa mbobie eye wakulo nyatepe bena mawumu sekata tona siyamu adope ejibe yepe nyakotonye nyatepe ekotonye eyamake eto seyi tegbe tegbe nuka nguti wakbe ewawo edong bebe ya wei Yoshua ati mwa kwenye na makete tibe, watrova kades banea, hafisi wazo mwake kevadole peyaji, wono di kembena anjibala anye, esitokwe maugulobe anye la, gake maugulona wobe, enye anjibanyui ades, ji nosikle anjitile kusimule. Ke Yoshua kwe kalem kwenye ame ebezi koeji sele, wo ame ewo si ila dome. Esi wotro gola pero ji no wotsi wanse tekpo de ka si wutu tse ave kwea de mwa sola no wotsi Joshua kle kalab wate wati tre de afima tutu wa globe espe si ngomlo si wunu esi anye pero ji la bana anyi banwe wonye kare jitwe nuka ngutie pero ji la le afima anye anyi banwe afika mi ade wa fona na munu ma wo tokbele le egyptia efia de kemeli nena ma o take egyptia wo ngomlo si anu ate ngwa glome na maketi tutu etime wo kronya di klobe yero kokio amuje ani le etime wo zofo fresh atre keke atre di atre le keke de kajila mbe ke esi wo zofo fresh di mamle mala gliawo mu blo wo so ate ngwa kitra klobe egyptia Afeto kwa falo go lafe afasya kan si glonam ano kosira ade oba yi labena abba ma aliala ebetia wo ngomro sianu lia wenye mamuje anyi le anyi gbagbacha njo divamia yi dakwe nya to wenye ebetia wo ngomro sianu alekata wo khanywe maupe amo no stre nanu tiole tefe Israel le tolan estime wa kwa anyi gbala atotola alake wala woge enye gleti afofie me sadorola no jitem elabena suno no nyimim le yute atoji oh abafia tahe chapo mevi wote abe eyaye mawunye pe wakula wepe tuko ya pima le afofie pe gleti me estime yodan do wupete pete ngado ila ate wato tere afisi avye ne de gamele atinye be mato to suyade nangu ngado ila ate wanye be nano anyide afima kasa ano nguo alo Ate ngwa anyebe na no afima anoto adelem. Na tukube, nuka ngunti, nye sinye kristo tola manono no mesiame. Nuka ta mano anyi aleke, nengebe menye kristo to. Yado yila, maudi ya mobe, nwava tuwa vijiti alekebebe, magademu akpoji, akawo, alo asibu kwa rekeo, eye emebe, eye ama ava demoto emana wo. Alebe, na tengu aglobe, ekbesia, wo wungonglo sianu, esingbe, wo dobe ya wola. Ede mwabe hebri jawa zote yide koto me. Mwoklo bena, nyepe mawa te mwade mi le koto pe zosia me. Ke, le siade si wanyeha, miele ta dega aguna wolegba o estima wa dogoto afima kojo fo veve no wonu bonula kojo fo veve adeke ma no wonu o wa te wa globe e gbesia wo wu ngomlo sianu estima daniel doko le tata o patoma la atengo agblone na make Johannes Amenrola, le osopo hapan papia pe ala pa na so magala, ma wa yabe, kama man no takaka mele ma yima o, esima wo to o de biachi, Jordan to la, a te mo ati trede afima, le gola ti tutu, abe ale si wo we ene, a globe, e gbesia, ngonglo sia, Yesaya plane, unu, ale si ma te mo ato trede afisia, a ha glonuti, nuno la si si la glon nam la, ebe, zinge, me wu gata si man mpo o, me globe, so te po, e globe, te tibe ya globe, pe te koste toma o me te mpo e siya wa, me globe, o, e globe, nyame kwe, Ha enye katolik no lalo eglobe nukata meyi eji omaha meglobe totepo eglobe muti kope na mau nyama kwe eyele yi mama lopo la kokoko kwe didide no tenga muti no agide teko kama asimalaji eye woti tre to ponu kwe kokoko to tena goma de kuda nuti muti nge kwe no lala mie no nu pomle nyago kwe achi langu wo wo kande do kama bibo la me le se pia bibo la kata e si ayi ji fu do ora robe pata kwe gala mele kwasira sibaji alo kwasira de kado ngona kwasira sibaji eye eye enye nusi ngu wo no nu pomle le takwe kwe gala me Alessi non la ma, o di piano, non gli devo poco che c'è, torna a Reci, si ringa, non viene a numero questo bè, e io voglio, pure non si, non è che io voglio che lo fai a chi a prima, se te non ma si la mia o mia non la deco. Gapo posi ma miele a quelle là, e questi hanno una sia uno, e questi a chi anche che li la fa, che mi è tocco, e poco, mi è tocco, Johannes Blobè. Egbesia ngenge amesile litom le gila pepe abe ale sinya glodi la Yesaya glo ene ni jira afoto la pe molado ama o mase goma o wo globe o wenye yesu wenye wenye kristo la bom egbobe menye ngenge kristo o egbobe nyemeche be matu afoto kota ka o ke egbobe eya male sitrele mi adom afyade la bena eskade jibena ano afima elebe wapa le efwe kiki ame elabena mau blone bena eya elafia asi mesiala bedeka ngutuna kakuya de soto afima vagina eya wopona ne sibekeli enele eya mapeta me jisi ade eya wotoli sesiebe pona esia nge mau pe alebi egbesia ngoglosia wunu le miafe nkume kakare jitwei le pentecoste que kaji ala tie petro chita de afima keto asiope ngolaji le yoel tafe upi blato vo anyi me enti me okata wono nukom na na mawo o mate mponu le wangto de gbama o wono nyabubu okrom nyama nyama ibla klope ade mamawo ade mamawo enye ade siwo memole siwo mono nyade ka glom o deko wono nu fom nyama nyama no tu sim pokra be ahanu mu no fo ha tu tu ade ene wo kata wo klobe enyo amasia wo mu aha po ora iko ale ti ole enu wo mi lada ale ti ne nam don wo kle ngu tu ole o mele do dware kema o ne ne me ma usbo subo fe ha tu tu si wo no anyi le keke mamme lagblo Petro kishina da wati tina globena mutu okle na vio ni amasio no Jerusalem kle ni amasio no Judea ni nya esabena menga ha mete omu abale tiye le bubum ene o ela bena nke ke fega popo etolia ko wonye ke bom esia nya nya sinya godi la Joel globena aba mele te mamla woma matronye gbogbo akode nti la okatanti ya gbetia wo hu ngomlo sianu kakari jitui Luka noka majitu tutu Wesley noka majitu tutu Pentecoste noka majitu tutu nana kama dole dodoma o Naso majiba miyala mkude akbeno yila plega popo simaniele akbelela kude ekpepe ngbedodo nyalangu ne badegbe le akbeno yibu buwome ama o akchemu akbombe ekbe siya ngonglo siya la ekbe siya ngonglo siya ekema ke kude ngonglo si li nankete siya yangu Lucifer ngbe wotona ekbe nkeke siya afika miye chitre ro na popo kame miyele akbele Esime gafodo kwila le pofom Wagrona be ye ella bana mongola glon le gade de piata tomme bana enyete sinoto ebe menyete sinoto mabobono anyi abe nyonu pia ene nana kemenyam o ke menyabana yenya woto nu blanito amadahe amama no lang kwagbato kemenye o ekpetia wo wu mongola sia nu le nya ben kuma amen amen goma enyene no alia menyede mele amen demna do kunya o ekemeti be Globe of Quest, hanging at the fair, Egbetia, Womu Mongosian. Pentecost, the Ramala, the Lazi Cabin on Nomame. Oh, Wapato Tiako, Duali, Duaji, Nafu Bole, the Jim, never to talk Bube Apopola. Hello, Bitnik Bube, you want to Matuada Wopona, and you are never Christos Mosbo, a year, a Siatta Cola, Mutico Cola Catanha, Boo, and it. Nenya mau kapakwa ba wogela ka kukuma li sokba aye nguto sokba sokba mali la kama ba watete o ne eto mau ko ba mala mai ya hukwa popo o eto ko ba mau ko ko na titi da eti aye nge nsi wone ke wo mla ja ba kokoko ela bana wodo ko 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 fa nu nana de na toto mai ba do ji gbato abe ade ye ye dodo ke ma se popo fo wo kle ade to fo nu kle ade ye ye ba ko 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 la nge mau pe nyale ma wo ti aje ti edo ku to nyama popo mai le eta go dola ma de wa nge popo ko o se e klo ba popo ko ko ye se ba nu le nya ti le bi bla me la go la ma de wa nge popo ko o e ma nge kpero ji la Nengebe a kwese, alo ma kwese o. Nika te jesi, jesi gabu buwake, kura tolo wopwe te nyibanchi, wangu tofwe tuko, wangu tofwe ga, tuko wopwe, neka wa wamanola, wangu tofwe afakolo wosi, nisi anule wosi. Wala wopwe te nyibanchi, nisi yesu kulope, nisro lo dodo, toko tingu, wale apima, heka troi wopwe tuko me, ekbesi ya wawu ngonglo sianu, kura tolo wopwe te nyibanchi, ekbesi ya wawu ngonglo sianu, la ujiki ya hame ya fe, agbeno. Expecting on Rostia, Matio, Blabo, and the Wunu, Kikamele, but Blame, Nubula Kata, to call what you tried to call Wu, and you babu at the Fogo Bo, Ya Wu, the Wakona, let you call Wu, Blabu Bo, Doctor Wanya Wola, Fiafi, Expecia, Wu Mongosianu. Azom ye kono no masima kikiamale ye kwa afishi kamia le dodonu dodo ha koma na tonko ye kwa afishi wole ye kwa afishi tuko wole ye ye kwa bena egbesia bedodo sia wunu azo kelen keke siamala ele be abraham be kya poma nukusi ufotala na ba numa tutuwe wenye anye kya poma ngbetona kya poma ngbetovila abe alesi magblo eto zamela manye nuku choto matua o anye bokboma nuku bokboma ngbetone le anye noge atitre eski anye kya poma nuku to abraham fe kya poma jila fe kya nye kosela me ele pere achi pake len keke mamle wome Aye, aye, la, let the fella get the jodo to a La Malakia Tanan, Mongrade, and the bank with that Yana Chisre, the Abubu Amao, which you are at Rodder for four apostles who are all four ake, and the bear Miana for the Chisre, let Elia from Summer. Ya pore chitre anye betata pome ti adoreko eye betata de ano asi azote gbo yinya lagbo ake eye anye ka popo simamiele agbele e kama mi len kudan wazo mel ba tiam se le ka popo tiamme mi ame sio le jefferson ville afi le pe akere kala pa cheke blato ba tome nukunu ka kali si ti bale to ti la chi le kama ba magbe estimen no ame alafa etongrom le yesu kristo fan kome Esime, menye ngutu visi kwa abe febla ve ene. Nuka wakulo, jepe sambi. Nuka wakulo, le spring mola fe afonu afima. Esime kurye nye jojok bale. Mepote ve, ke Louis Dier fe geral ye. To nye jojok ngonglo kude emuti ye. E yiji, do, Associated Press men. Le Canada, dokita level, le nye jojok bale me. Le keke Canada, ke, le. Fe akwene kalafa sheke blato voto me. Esime mano amevi adreli angiromu le gasidi gisiate ke nyengi angutinya mamlea ke esime mechitrede afima seno amevi adreli angiromu la kekele dito zifoba seno keklem le tama afima sigbelele kibye geto zifo ene viade klope abale si woto yorane same ngirolabe wanye kristo pe babakba tope ngoto lala wokbedasi ato ngona epe baba evelia le sikia katame ebesia wogu ngomlo sianu
Thank you.
egbesia ma udo pengbe ukajo egbesia eyi de sia katame esi ma wudi ba si ma kan blonya sia esi ma menya ngutu bi swela ngupe bibimme alo le ngupemme apima ti le bibim ple to liliko le afisia le watin ope te pe le suti kapike esi ma troshi to afimal le la pola boy ina de aha se sent rafe minya nya te pe sikude ngu e gba ba gayo ta mao alo anu aha alo apodi wo kuti na o e la bana do ade li na wo na ba wo na eti e di da sele si amu be enye nya te pe bana me po asia ke mau aba ale ti wo e kla mo sala ponu le po kan ku mele apima se pro pe e ti age nya te pe e ke sia wo wu ngo ngo sia nu le mia ti na milan kuda nu si wo gura kuda ti menya nya nya wo ngu le ale si wo ba no to a ti da da amo wo ti do jimenya agla wo nyanya ti egbesia wo wu ngoro sia nu lemia nto wo pe nkuma ngbedodo sia wo si wo 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 mi deje si e wo dro pe ngbedodo sia wo kata si eye ngbedodo la pe ma wu wu enu mi fora le Washington DC kien sia la wo to apoto la pe do la pe ko do ku bi ale si jọji lati FBI pe ta tona ati ni tete wo pe da se di gba lowo na tuko popo wo pe ji dudu do esi apo e so Wilson Texas se gbo be esi ade ka wo ko enye nu kunu me si wo de ko ti pe o le ti ka ta me ele be wa nya aya enye nwi to keke ke si li le ki ka me le nu ma me ni de je si o tra ku gbe mu afi ma abenya te pe ene do li li po de kama si pro Israel bi o gba de gbe le gbe ta ko la aya gale am pro ma be be ja si ma po ma ti tu tu tinye mi to go to egypte e be si a wo wu ngo ngo si anu ni ya gbe ta si wo gbo le patu to fon te galada fe eto esi bayi esi me mona ti tere mo le na chi e bo fe ato do ngo na esi ala e glo be be si be du la atu so ti de abo anu la tro na ti ta eto ro fe nye agbado me to si ola fi kala nya nya le e ma le ma yi me e le te fe ke be ti be amakan bo ne ple e tu awo ba ti ma ke ti so ti ma la me glo na so nye be nana kura siamu egobe ukanye nwa eye mayi dakpo nye agbalevi me ele afima kele mpoke njima ka ewo me esi me bobo no anyire afima le nye khom me le gama ano ka ewo lopo afoto la pe dolofa egobe ka yire tiktok ano tiktok pe anye ze eje pe koma eye ma dola adre o afa adeke ti afubu anyipa blibol la po klawo eye egobe wa gloe afia wole afima amane ni edon ko ti achile afi ko ko afi wa bacho ama wole afi ti ati la le kwa ma ti sia ni wo tote da afima tututu afi ojo eye wo globe wa funu tremu atria wo kure nga la si wo bla de bibla kata malangu eye awu nya de fiata wonu bana le mau dola adrelia fe bejasti me nu sia wo aba me egbesia wo wu ngomlo sia nu le mia fe nkuo me egbesia wo wu ngomlo sia nu festival ibala mano titre de afi ma ketu tutu ple amga wood ile afi ye nyina de tola chi eno mu ka kame de ku me pie kure eswa si le do lem ngu bobo koko la globe sokia de sila afima here ame ne esia didi gbonala globe alle afeto glo esi vondo dro le anyi gba foge glo ne bana ele mawu pe asi foge ga foko pe siwo avala me makule na maga wut ele afiti ya tia 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 eye me tube ame enyi alo e wole ngutwe oto me alo bia to tiwo no afima le mayi me esi manu tia pa me le ngpoka ngutili esi ma afoto di vale ya di me ka katola po flami eye wola ati opota me ke wo se sien di eto eye wo globe bon dodro tro de toro po futa ikeke bele etia mabela alaska nyode anyi baba tuma kule eye so keke ma yila futala kata yiga gbola ma upo bondo zole tuto tunde gbo ma kaja mang kai bo ko meto bore li ba flo ko meto bore li eye nubo bo ko meto bore li nkuma koko zomo kule nene makenge nyanyola ha woto le jepe eye woye torope abe alasi zoma ene ke aso enye torope futa ma gade mwa yin gogbe wema o ne eyin gogbe wula agatro ye jefe ake ne grodi la grobe nkeke de le ani no ke si wo ma yo besa alo nkeke o nkeke si le liti ya ja sonkle afu e si tinu asu ko be wa to do kame de me alo anglo o pen ko de akale me ka ke ke keli abdo le tien wo yi
This
scripture is fulfilled. The Kama Kessinger, the A, General Chapella, Ayako, A, C, Tua Tola, the Torofe, Ayama, E, the Kappa, Le Jaffa, La, the Tope, Edo Kijibe, Maus, the Kola, Mutila, Mela, Ayama, E, the Kala, Anima, Torofe, Koma, Aki, I see, let's see, Jama, Rokri, Lamia, Me, Yasia, Ayama, Eto, Eto, Yama, Mama, from Me, Silape, Yanka, Kelly, Do. Especia, woman, Rossianu, let me have fun me. Afika miele le Abraham beno yitame afika miele le yi yani simenye to te do la me le kapoko gas miele akwele la me te gawo kata wunu ala ke wa glo etimenye ko lo swe jale afi no bi ramela dina Johnson kudu ba mi ko zade me eti meno afima e glo be me kudru ade no bi ngutu branam si le fudem nam Mekono vya wakata mpupude tuwa de chi, eye, eglobe, leto siya jila enonu siya mikle, ngonglo jesia de si wonglo, eje sigwe ngonglo jesia de o si, eyi ila dede akakwe mme, esi ewu enula, musia wakata nuvola, eglona mi bena, iteba, eye, mikata mye tefufu, eglobe, doa sire tefeyade, eye, ewo sigwe, etonane, abe, gati goba, eye, efo piramidi wela pe tameda, ufu, esi wofula ebe akape yiade siji omanglona na kedo ola wonye eye eglona mi be nno esi ajipom eye mikata nyeda ati esi akpokoma ebe metroko eye meta jesi be echo yina etorofe meto ale fina tengri kedota de edota goma amene ni edo nkoji eye machitra da afima sema sere ti pokokoko de nwa tiam maglobe dibla bibola nu de de ala ti nwo de tiam magbetola to afia to to kokwe wo wo pokokoko pe nyongiro nyongiro le yesu ti kokwe nko ma kle nu tiawo kata mala wo de wo tia da ka nwo zula woli la de eme ella bena wo tre bibla la nu kle nu tre nu adrewo ella be mayi afima ada kede enu Mujima estima ma udola adria wo diva kena anyiba wo eye akakwa wo soyi ama akpasia ta ma udola adre chikere afima ka klobe troi jefferson ville afiki na so ela bana no treno adria wo kure gagla adria wo ngula wafu wo de ku nyawe nge si ekwe kese tapa nukula kome lenke ke piando wa me ne ma ulola nyeske nusile jepa tututu kure sore de kwe sore de kumula kome eye nutia wakata tuwa ma ufu gola nutre ngu de sikede nyaga gla si o li soke ke mepe gome doa nyi meke eye jile mya chom te efe amegbono no fe ya jira wota nyate fe ekbe siya wongolo siya Last thing I just call him Lonu to Emu, the Calicoto Flow, one quarter to the Yama, the Chicken Flippinic Summit, Lenon of the Chicken to McLonani, the Fedacaton go cre, Bongo Asi, Wabacho, Cle Alessi Wacho, Ebe, Anno Abe, Jogu Eton, and a photo for the Lakumula, Amema Afima, Elemi, Amesio, Tina Jogalla, let's see, and no Afima to Tunanama, Oklobe, Ecoqua, Badrope Bla, before Adre, Eye, Ecaca, Badrope Bla, Eton, almost the Lucy Dola Gomer had O, Ejede go nukutwe, Egabun kutwe. Nyekle no vim to Fred Softman, no vim to Jen Norman, Nieto Tere Afima, Eto Enger Asedidi, Sibe Alessi, Letola Chi, Petro Yakobo Kwe Yohannes Won, Nada Asedidi, Nieto Tere Afima, Hekwe Wucho, Hekwa Efe Mbaba. Eya ima le afima kwa dode chingoli me. Le jitifeke afishi sipe alilia de kemele o. Si jujo alona na kekura si ate mwa awo awo afu o. Aleke wa te wabam afima enye mawupe mawudola o. Si troyina le wope beja shira mebe ekbe siya. Wawu nyagwadi manu le miya dome. Ekbe siya wawu ngonglo siyanu. Nile mkudangu. Wo vulutranu adria wo yalila yide toroba futa azomi gada siafu abe alesi wa wo weta ma ene o azomi apo suso na te gogo mi apo nke kela die tuka ngongla la glo kude ekbe nguti eye kure yi simemiele agbele la nguti yesu non fom Hey man no ni asinge be macho kata o kake medube manto esia de kako asinyakpa Jesus prole luka kokoe tawia drelia kupi blato lia me. Jesus Christo nyalangto demye kwesa nenema. Jesus Christo nyalangto tiba zungutila ponu kekblo ale tikikema anole nuwu yi. Nusi anye tikema pon nuwu kwe chetila. Ekla na wabena tuko atitre na tuko mu. Ake eka klabena. Abe ale si onole sodom fwe keke wame la. Nenema ke waka nole nkeke sichi ya megotobi la. Ade edo kwi afsyan. Azo si me yesu vanyi banji la. Evale si fengko etome. A megotobi la. Si enge nyakrondi la. Ma ukwe si. Le David sebi. Azo eno akele anyi banji aki. Me blokobe yenge ma ukwe si o. Eklabe menye a megotobi la. Yehu anguto yo Ezekiel kule nyakrondi la wabe a megotobi. Ela bena. Ela be wapa u ngonglanu ape nyakrondi la ene. Mose globe, afeta mnye mawu afo nye glodi la dede titre abenye ene, kumataye, mache mwanye mawu kwezi le atima o. Ela bena enge amekweto vila, eyama, nyala ta nye glodi la wogo, ke eyama enge nyala le epe blibo de demen. Amekweto vi, nye glodi la ka, menye nye glodi la ka o. Ke bum, mawu nye glodi la, mawu enge blibo la kata, no eyama me, le ngouti la me, eyamusi enge amekweto vila. Azo kenapa, Pevela, unya eya mabe, mau pevi, boko ene, eye, le millennium mela, elanye, David pevi, anopia kituji, nikata mye nyane nema, ni amesio hongongla ojise. Azo yesu blo le kameyapwe akono yisya, kimenye le akbele lafen wubu tutu tupena, ame kotobi la, akate edo kuya, shiale nanome, kime wono, kime wono, sodom lame. Milen kudengu, le blemanya unu, etuena. Eklabe, abe ale si wono le nteke ma ome, pa, le nou ato ome, ale si wono nou dhumu, nonu nom, nosro dem, nou wot somu na be wade, emete, eze efeli akle, mamle ave, tede amekbe tobi la ngu, le sodom. El abena le afima la, edo nyakle yuda to, ati le sodom la, edo nyakle trotubo la o, le afima la, enyiro okata de chime, le vondodrome, le ati, le trotubo la okbo la, eto jo, siya wokata le sodom, fanke keme. Elle est fait, vous qui êtes trop là, vous êtes là, le Afima, et il n'y a pas de mal, non, mais à ma côté, il y a des héros qui affirment, mais qu'il y a des héros. Que bon, un héros, le Yitiamé, le Souklin, Mose Bato, Blavabo, à Thomas, que Simé, mieux que nous l'est, et Simé, ou que nous, pour un Sodom. Azo vye lode non nomen si mou opo nou le la chi pude kikeme fe sodom fe non nomen non nou sodom to sodom fe non nomen nyon ame seme aglobe amen de ema chi yekwo senenema efsope le la ojike fe bongbome fe non nomen la tinge kotokbe kame la nyeklon amen de ema chi eye vye lode jisye oji mye nyabe jesi de tiyade le e akima kame la le la ojike ame nye nyane nema. Nye nye be kikeme le sodom fe non nomen men. Esi a sokbe. Nye londe ema ji. Ke eke kure Abraham fe jesi ya mu. Ame si non be dodo vi la la lam. Ema ganye bubu. Nidon kuji. Woko ofe sodom san le apsima. Woko ofe gbeja si tola. Abraham ha ho gbeja si tola si ba ekbo. Abraham no la lam. Ke keren teke megbe. Ke nanane si mase mu afe me wokule la bene jo. Sara. Pebla sheke, eye eya ha, fe alafa de ka. Le mau pe nga dodo nou la, ekoto no la lam, le. Nyake ze wokata titi nala, en no vila la lam. Nene ma e bose tova va, koto le nga dodo vila fe, tukrofa la la lam. Mide jesi, afine jisi anafa teti la, jesi adeli si wone. Menye vila fe, vava fe jesi be, wavade edo kuya si Abraham fe, si afume nuku, si le la lam, na si afume vila e o. Abe ale tutu tu o no, na fuko Abraham, mena kojokbe vila. Eso gya, yesu blo ale le luka kokoe, chagya adre kupibla chome, le afi. Afi ne eyi isi anapa, mena mekweto vila ade edo kuya kya, abe ale si uwe le sodo ufwente to ome, do mgona sodo ufwete shron ene. Azo nye le mokpo mna chitila. Azo minamya to eyi la fe, no no me, abe ale si uwe no le sodom. Midege si, wakata wo yile soto mpwe nono mme, kishya me. Mesusu ba sinema wala wopwe amagande son nono mme, tata la jadi etefe me titiyo. Eye me yida kwe, ema enge soto, nenge be nye kwe kwa la, eye deke me gado uwe ma wala, mi yida kwe. Kakare jitwe la, enge ekbe du kofu fwa wopwe foto vavan. Hollywood, hey, I do to a auto door, the cup of my feet, clearly with the chair, and see what some are left in my suit. I can of course go, Clemenciano, Subosbo, come on, Malfoy, and Mao, Musi, what you are best, Bosbo. Need that you see, the city Laden, not so dumb, see. Hey, I ain't going to address, see what you are best, lot. I'm missing Abraham, Fair, Togayobi. As on Abraham made us so dumb, oh, hey, I can play for that to I'm going to go to no, and you flee. What's so far? I go to bear what they would do if you have your play over a Fakoji. Hey, Ata, I just got it, no, and you flee. There, no, I need a logo to take, but I can't even walk at Amma, no, and you name your own. Yeah, America, you bear, you don't have a care of Fliola. You can't have a length, but don't mind me there, I see Coco. The length for them was on ye, I think Yapa. Esima wono anyida afimala ama etonso kona de ekpo efe lewo doma joyi so dom da de gbofan nyanwi nawo be wa to go ba lotgbo ele tefia ya ke de kachi anyi kle Abraham de ke tibe de kachi chi anyi kle Abraham la nye maunto efe mamla wonye mau dola gbeta si sola o As all the Sodom of Timala, Omo one who wanted to care, oh, what's on quack before, hey, and your bed, the father that two and quack before Amaoko. As long as Milan Kuran, the Kamapan, woo, let Afimala, Koto Bazami Adeli, and on a Tomacoco. About Alex McBrains, and Tiva Yima and the bear, what they are Mauchiana, Sodom Tauli, Lot Tauli. Aye, Abraham Tauli, a Galadoma Maca to two Fiancia, if you are my Jordan and a Matutu.
Let me ask you something.
Nina Mabian Yadem se Before Rosima Esia Asola Abraham yo Amesia Sifonune Labe Elohim. Hebrew Bemapanyati Elohim Goma Enge Amesi Sutena Nusianu Amesine Mavomavotola
Elohim
Mawuto. Legoma de Jame, what's the bar, Flobe? Legoma de Jame, Mau, what's a Hebrew Benyatilla, Le Afima, Alo Hebrew Ben Pumwe, Legoma de Jame, Elohim, what's the four o'clock Anigma? Afi, Ayaman, what's the banto, Le Labovov, Melopole, Afila, Eglob, Akabena, Alo, La Belia of Way, Eglobena, Ke Ayo Amesia, Uncobe, Elohim.
Why did he do it?
Who can see a white shadow? Mau, the Edo Kishale, I'm a good top of Kilame. You know, I need a clear Abraham, her do need to pay sandwich. You know, not see her do a bolo. Mauto, a year, who and Makel Abraham Fun Kume. Kaka and Najesi, Mida Jesi, a year, just mine a bear, a trophy from a bed at Batola. Kemi don kwaji Abraham afan kwanye Abraham lente kafiade wo ma don gonaima eye saranye sarai don gonaima ar ai amagbe ar ah eye abr amzu abr ah am Abraham egomenye duko fufu azomi lenkura siamunyele afi eye miakodo rosi mega poposi manyele agbelala le abe alesi yesu blana mi banyele nkure doduangu ene miele ekpombe mamle wakata sope azomi na miakpo fya kumanukula dodosi wolebe wawo wakpo azomi amesi akulobe Abraham afika sro sara le eye Abraham blobe ele agadome le magbewu azomi kwekpo aleke wawo nyabe fankwanya Abraham Aleke wo wanya ben kono ben kwenye sa ara ahe maha Abraham afika sro sara le edongbe ele agbadwa mele magbau eglobe me kote fenonya mele sra oge akwa le ngwedo dolanu sro wale vi machike kade chinye aso mele nanagebe waba eme eye sara sila agbadwa mele emekbela Chise, alo, agade fatome, deskade tibye yone, esti to akbatola me, ek konude, abogogli me, ek bulope, aso, nye nyagade di chi, menye, akasari dikles, nye afato, eye, eye ha, si chi, le afima akofe, ala fade ka, esi, esi ame vame, fe gede gede ova yu, eye, amela, amem, e, no anyide afima nonu dhum, Le ame kbeto fe nti la me, nonu nomu ke nonu dhuma ave ame bolo ene, vudeji lede fe a wongu, eye vudeji lede fe a fongu, eye Abraham kule ne.
God himself! Looked around!
Mau! Eya ŋutɔ trɔkpɔ hegblɔ be nuka ŋuti Sara kɔ nu le agbadɔ la me hegblɔ esia. Enya ete ŋu dzesi Sara ƒe susuɔ le agbadɔ la me le emegbe ele teƒea. Azɔ esime Abraham ƒe fiaƒomenuku la va anyigba dzi la, Jessica wa fia amegbetɔvi Simon va egbɔ gbe ɖeka Adria kple ve egblɔ be wo ŋkɔe nye Simon enye Yonavi. Egblɔ be dzikpea ema wɔe wo dzipatetɔ. Filipo yi ɖe afi ma ɖakpɔ Nathaniel ve gblɔ be bakpɔ ame aɖe si mie kpɔ la ɖa Yesu Nazaretitɔ Yosef ƒe vi. Egblɔ be azɔ lalavie ɖe nu nyui aɖe ate ŋu adzɔ tso wɔtɔmiwɔwɔ mamia. Egblɔ be banakpoe. Ke esi Filipo va ɖo Yesu ŋkume kple Nathaniel la, Yesu ɖe ŋkukpɔe hegblɔ be kpɔ ɖa esia nye Israeltɔ si me alakpa aɖeke mele o. Egblɔ be rabi ɖeka ye nedze si ebe asi Filipo na yɔ wo esime nenɔ ati la te la mekpɔ o. Ebe rabi woe nye Mawu ƒe vi woe nye Israel ƒe fia. Esime nyɔnu sue ma va vudo la to le makɔmakɔ nyenye ƒe nɔnɔme me va afi ma nukpɔkpɔ gologodo la le abe esia ene be yava duti. Yesu dɔ eƒe nusrɔ̃lawo ɖa be woayi ɖadi nuɖuɖu. Esime eya va tsi dzuge le afi ma egblɔ be kuti ve na manɔ nyɔnu. Eɖo ŋu be menye numame na wò Yudatɔ nagblɔ nenema o. Ame ɖeɖe ɖe aga le miagbɔ afi. Azɔ mi Yudatɔ mieɖo nya aɖeke awɔ kple mi Samariatɔwo o. Miawo hã mieɖo nya aɖeke kpli mi o. Egblɔ be gake nyɔnu ne ɖe enya ame si ele nu ƒom na la anye wòe abia nye ati be nano manati aɖe wò be magava afi sia ava dui o. Eke ɖe afi si eƒe nɔnɔme la le ŋu nu si wònye la, egblɔ be yi ɖa yɔ srɔ̃wo ŋutsu ne miava afi. Eɖo ŋu be srɔ̃ mele afi si nye o. Egblɔ be etso nya teƒe atɔ nɔ atiwo kpɔ eye ame si wò kpli mi le fia la menye tɔwo o. Egblɔ be amegã medze si be nyagblɔɖila nenye yenye be ne me sia va la eyae la wɔ nu siawo fia mi. Yesu gblɔ be eyae menye. Le Emmanuel vuduidua me gblɔ bena miva kpɔ ame aɖe si gblɔ nu siwo mewɔ la nam ɖe esia menye mesia la oa. Milé ŋku ɖe ŋu ewɔ esia le Yudatɔwo ŋkume eye le Samariatɔwo gbɔ gake mewɔe gbe ɖe kpɔ le trɔ̃subɔlawo gbɔ o. Trɔ̃subɔlawo mi dukɔ siwo nye trɔ̃subɔlawo le ŋkeke mawo me mi dukɔ mamlɛwo siwo dro na kundru ɖe tume mienɔ trɔ̃subɔm mienɔ mɔkpɔm na mesi aɖeke o. Eɖe eɖokui sia ame siwo nɔ mɔkpɔm nɛ ɖeɖe ko. Ke ɖe wòle be mianɔ mɔkpɔm nɛ hafi gake ame siwo gblɔ be yewo le mɔkpɔm nɛ la amea ŋutɔ la esi wokpɔ wòwɔ esia la wogblɔ be enye gbɔgbɔvɔ enye kpɔlimexlẽ la Beelzebul. Ke Yesu gblɔ be woatsɔ nu gɔma ake wo elabena meku haɖe o gake egblɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe ava eye awɔ numake ke agblɔ nya ɖeka atsitre ɖe eŋu la womatsɔe ake gbeɖe o. Ema enye egbe ŋkeke sia esime wòle be nya ɖe sia ɖe nabla ɖe du agblɔ nya ɖeka tsitre ɖe eŋu la womatsɔe ake gbeɖe le xexe sia me alo le xexe si gbɔna la me o. Ema enye Abraham ƒe fiaƒomenuku la ke le afi la Abraham ƒe fiaƒomenuku ma si va ɖe ame ma si bɔbɔ nɔ anyi ɖe afi ma kple Abraham ƒe dzesidede mata la va be yeaɖo kpe edzi be Mawu ɖeka ma ke le ŋgbe dom le egbe ŋkeke sia me be ale si wònɔ le Sodom ƒe ŋkekewo me la nenemake wòaganɔ le amegbetɔvi la ƒe vava yi esime wòanɔ eɖokui ɖem fia abe amegbetɔvi ene. Amen. Egbe nye ŋkeke la be woawu ŋɔŋlɔ sia nu. Mikpɔ ɖɔɖɔ si me míele agbe le la ɖa mikpɔ game la afi si wòle le Mawu ƒe vi la mikpɔ ŋkeke la ƒe dukɔ ɖa mikpɔ nyagblɔɖinyawo katã ɖa. Azɔ nu sagalae nye esi ele be miasrakpɔlawo nanɔ afi sia xoxo nenye be ɖoɖo la anɔ abe ale si wònɔ le Sodom ene. Wonye ame etɔ̃ siwo va ame ŋkuta etɔ̃ siwo tɔ tso dziƒo ele be mialɔ ɖe esia dzi wo ame etɔ̃ ɖeka tsi anyi kple Abraham. Wo katã wonɔ afi ma gake ɖeka tsi anyi kple Abraham mamlɛawo yi ɖe Sodom esia sɔgbea eye wotrɔ Abraham ŋkɔ tso Abraham zu Abraham nyateƒea. Meva mekpɔ le ŋutinya me be fia me hame la xɔ nyanyegblɔla aɖe si sɔ ɖe enu o si ƒe ŋkɔ wu nu kple he ame va te ɖe egbe sia dzi o bili gere ahe ame esia sɔgbea gere ahe ame ŋɔŋlɔ dzesi ade abere ahe ame ŋɔŋlɔ dzesi adre gake gere ahe ame ya nye ŋɔŋlɔ dzesi ade yenye fia me megbetɔ dziƒea. ni lenkura ameti odogo yasima ebelangu unye yasitola mawo to tipo ye amiadena ya nipanji agbe si de tofanji metotro ama kofa si be Billy Graham enea ye amiadeno anyiko si wadode ama woji abe Billy Graham enea ye dekbo dekebe no anyinye si kama katafe ama o o Billy Sunday class ya ono tuko kufuwa umele abdi ya ke Billy Graham nye amesi wanyale si kama kojo nipo abdi si wale ame yomtua Bewa Dogole Sodom.
And he's got his company party there with
the Pentecostal. Hey, ever Kulodwa le afima kwa ora Robert Ade ke eke kure ametia wo fona to tolamu. Jessica Bomavi wala bewa kpo. Luka wala bewa wo wa ho. Hallelujah. Ke kali la dole tien wo yi.
This day. This scripture. Is fulfilled.
Egbesia, wawu mongolosianu. Egbesia, wawu maufeng bedodolanu. Nyenya emabe nyenya tepe. Elle afisa chiame abe alesi wonosa ene. Azombe wade tepe kiala. Nuti lagwa eya deva yibe. Ne ede tepe nane eye wonyenya nyula fe nyatepe la. Ekema enye jibiji na maube wadokpe. Elle tepe ya.
Now, if that be so, let the God that wrote the word.
As on the Ellen and Mala, Nina Nanga Blondiala, Nina Mausi, and Nina Lafre, Maula, Natuvado, Egibe, Yagania Maukuku. About Elia, you told us she, no Unculumbi, Elisa, ye, Kano, Culumbe, Elia, Mulabe, Mela, a papa, aye, Alvaya, you know, Elia, Mulla, Deje, Elisa, G, Elson, Jiva, and Nutrova, Madev, Petra, Potosilla, Blobana, a Tika, Elia, Pamaula, aye, the Kamasi, Chopa, Elia, La, Chopa, Elisa, ha.
And the same gospel, the same power, the same
Aye, the Kama, Musa the Kama, and Magbatovi the Kama, no any exola, li egbe. Aye, and no any yima for me. Every thought, we are talking to
you.
Then you're for Egyptia. Egema, Mabiami.
I
can't tell you, Ayamau. At the Tola, the Kuemia, Omiye. Nya dama twa dole afima siole dolem khala fukpem eye nya nya bena nya menya mi o mina mawu azo ne matengwa boboro kunya ale gbegbe mi dogbera ne nya dia mawu nya mesusu be dora meta gbale vie le kwa ma o elia o nya me ni mama dora meta gbale vie o nya le gbe dora ta kwa o ge le alo dora ta kwa le hame ame kake mi dogbera Aye, nyabe me nyame global bo nawo, nikuya. Enyam, Jefferson Bill. Meti ba mesi oto Jefferson Bill nawo esia o. Meti a mesi oto di difa afia deke to afisi agbo. Mikpoda ne mawu gadia nuntiana. Mikpoda ne enganye eya make eto agbe yide mafo mafo me. Wo ha wo abale ti nanu se mawo ene. Eto a mawo do me hebro be. Me po mutu ti aji se. Ti do no enu eye wo blobe. Ne matewa kasie pa u fly amu. Me ko se bena makpoda yo. Eso gbe a. Lebe ko se ta. Be magbela wo wu ngonglo lanu. Ebla abina jibagba o. Eyo do do no o. Ble la mutu ti to o. Eti o kasie pa u mula. Eso choda bobo no anyi. Eya tro hebro be. Amekaka ati munye aleke wo nya le ameka koko mawo ye doma hia de amesio le afisia sa chama lape te pe blai ton ame akpe o doma maha aleke wo nya e globe amekaka ati munye menye de ko glona na mabe ya glona na ko ta o e glo e sia la bana enye nya te pe e ye o globe na amekaka ati munye e ye anu makela e tan ku ka ko no swema afisi wo no alo utitredo No, no, but the chair is my one la, her blonde bear, a fair sixty dollar bob.
That was Jesus yesterday, and that's him today.
Amen. Amen. Yes, to Sivai. Amen. Yama Egbe. Mihoe Jason and Ama. Yamanyao, Maunyao. Yaka Hadamela Vom Kalefudam now.
But you got the pains in your
side. No, I Afima, Kalebetom da Kudem. Menya Amadro now. Ayamia Amadro Namia no. Titre na elene nema nyemanya o o amati asile jogoji afisia tututue de kakusia o ha wo ba lo leto elete fe elegbe domda kudenu eye etu jojo kudena nanu ele jojo ke ele tepe la me elabena enye usofu da si ade pon fu me si wele be na po egbo si ale tepe mhm ekwa se ba maunya amasi yenye a ubuto amagasmi azona tenu ajo eye na haya yesu kristo dagbele nwo te yi wota kpela wo vuglo la magade na wo o amaka nwe ukasi
man sitting right back here.
I mean, I didn't know you didn't make a fish, yeah. I love you, Pam.
He's got a tumor.
Hey, yeah, I'm telling you, I'm a job for me.
Man,
yeah, I'm so a fish, yeah, oh. And yeah, don't want to let you know what
that is right. I'm a total stranger to you.
Man, yeah, I'm a global boy now. Now, it's yeah, let the fella, you know what I see. Nous t'étais là, le woman, yeah, I'm a job for you, man. Hey, yeah, I'm a job for you, man. Hey, yeah, and you make it. It's your letter fair. I'm a tour official. Oh, it's so do I them, man. It's so Virginia. A letter fair. If I said, my young man, seeing here, I'm a gun Mitchell. A letter fair. Hey, yeah, for me. Hey, yeah, well, I'm a asset. It's a piece of that bell and woo. Yeah, what should I say? You must be calling your grandma. Oh, and no, neither have Shima, not the Dunga.
This day,
Monglotia. A few lanyon no, I need a McBe, a few, Lemagbany, Bialesi, Sara no, Agbadola, Mene, and Nom, the Domra Dev, Yangon Vita, Non Villa Mala, a few, oh, Elegipe, Non Villa, Ke, Uha, Elenemake, a bear, Alice, non whatever your support, non whatever, a good someday, a bien ouvrier, non one year, the Villania, a messy McBobole, Mela, a few, Eto. Eto North Carolina. Eko eji siya. Ye ema hengi nga tefe. Aloha. Eko no audit. Ate mwa ajo ya feme. Ne eko eze kwele woji katan la. Na kovyo nyon vila abe aleti. Ukwe. Le yisi kristo konke te wome. Bayi ene. Ukulobe. Eko doyo. Ege siya. Ngonglo siya. So don feje si. Nuku si fota feje si. Rame. Kudu kwetu feje si. Especia wo wu ngonglo siya nu le miya dome. Eko eji siya. Then you know for a mapilla, then your friends, the lacle, the lania, you told them your papa was in, you had to mamma's yam and your club, Mokwan and Toyo, Mokwa Ayama, Ben, get the line, Mokwa Ayama, Ben, get Shia and air, you had to mamma's yam, you told them your papa was
in. This day,
Especia. We don't talk on you. Echel ngonglo la fe tro bibla la de asina nola. Eye wo globe. Ama wo kata fonku de eji. Eye wo po wo he globe. Egbe siya ngonglo siya wunu. Mekel ngonglo. Ble kpero ji vye vye alo a wu ha. Bena nye le akbele nkeke mamle ame. Jiji me siya kwa Yesu Kristo fe totro vwa anyi donchi. Eye mekblona mi kien siya ake bena. Egbe siya wo wu ngonglo siya nu. Le miya fe ikume. Mi ame siyo le Chiston. Mi ame siyo le California. Mi ame siyo le New York. Si wo tia telefonika kli mi la. Egbe siya wo wu ngonglo siya nu le miya fe ikume. Ni ne miya joji eye niya tuwa seye. Ela bena levi la fe sonden keke lado. Eye efe ngbeto. Efe ngbeto chira edo kido ho ho. Mi na miya ko miya fe asyoji. Ato wisi kofene. Mi amo katan mauna irami.